murumva ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Ikaze mwese. Nk'uko nari mbivuze, turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubuziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa ni ingenzi ku magara mazima. Buri mwaka isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuziranenge. Ubwo wizihizwaga ku itariki 14 ku kwezi kwa 10, ikigo gishinzwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibiribwa mu Burundi BBN cyatangaje ko hakiri inzitizi nyinshi muri icyo gisata ku bijyanye no gusuzuma ubuziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa biba byenzwe. Mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye akomeza inkuru.
Igisata cyo kugenzura ubuziranenge mu Burundi ntikiratera imbere nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN Severes Ndayikengera kuri uyu wa gatanu ubwo isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuziranenge.
Mu bisanzwe ubikorwa turiko turakora, iki gisata cyo kugenzura ubuziranenge ntikiratera imbere cyane, ariko turiko turagerageza kugira ngo tujye ku rwego kwabandi cyore kukorora. Niko inama mbizira cyane nyinshi turamaze kuzivuga, nawe ntuzifatiye kutamenya kw'abantu bibi bintu by'ubuziranenge no kucyubahiriza.
Sindayikengera yanamenyesheje ko abafise amahinguriro nabo badafise ubumenyi bukwiye mu bijyanye n'ibyo bahingura ndetse n'uburyo bwo kubifunika, aho yashimikiye kubahingura ibidandazwa bijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa na cyane cyane by'umutobe, hamwe n'abahingura amavuta y'amamesa.
Ibintu bahingura cyangwa ingene bibikwa, ikibazo cya ambaraje ni ikibazo gikomeye rwose. Ikibazo gikomeye kuko ibintu bya ambaraje biratera ikibazo kenshi cyane cyane muri ibi bintu bihinguwe. Rero ikintu tumaze kubona ngaha iwacu ni uko abantu nka benshi turamaze kubisigura kenshi cyane cyane aba bari mu bintu byo guhingura ibifunguro, kenshi nta bumenyi buhagije bafise bwo kugira ngo bashobore kubona ko iki kintu gitekewe neza cyangwa kigize neza. Turiko turakora ibyo dushoboye duhereye ku kwigisha abantu.
Icyo kigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma ubuziranenge cyari giherutse gutangaza ko gukoresha amacupa ya plastike mu gufunikamo amavuta yo kurya bitemewe, ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika banywa bahingura amavuta y'amamesa hamwe n'abayadandaza n'abaja kuyasuma basigura ko badafise ubundi buryo bwo kubika neza ayo mavuta.
Kuvuga bamwe bamwe bayabika nko mu binogo baba barinze nko mu mazu, hama abandi nabo bakayabika mu mapipa, abandi nabo bakayabika mu marodipe.
Kuko sabaza bose bashobora guterura ibido, rero wa muntu nawe yarakeneye kugura amamesa makeya nimba rekaje gacupa gatoya gakinje gatoya cyangwa gero kinje runini iya aroroherwa ingana ashobora kuyasumiramo.
Ajya amasashiro nako bayakuye, bamaze kuyakuraho haca haraba ayandi mahinguriro ahingura ayandi masashe.
Abo banyagihugu basabye Leta y'u Burundi kubaronderera ibindi bikoresho byo gufunikiramo abakiriya babo kuko bobo badafise aho bobivana.
Iyo twasaba Leta yuko yoturonsa nk'ibikoresho bimeze neza atange se bishobora kugira ante gutera
twa dukirwa gufasha umugabo yaruteguye kimwe cy'ubu ko twosumiramo gukuramo ko dukwacu turadufasha nko kugura mutuvuta.
Uwo cyadufasha nka twebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama baca bagira ingorane.
Ntawo kwa nk'umugambi wa Leta, ariko twosaba ko yoca ishyiraho ibindi byoza bisubirira bya bindi bashimye ko bivaho.
Ikigo BBN kimenyesha ko hari ubundi buryo buriko burategurwa bwo gukora ibisubirira ayo macupa. Severes Ndayikengera, umuyobozi w'ico kigo, amenyesha ko hari n'ibikoresho bizobikora bimaze gushika mu Burundi birimo imashine zibiri. Kuba Burundi ari igihugu kikiri inyuma ku bijyanye no gusuzuma ubuziranenge, ico kigo kimenyesha ko kidazokwihanganira abadakurikiza amategeko ariko arashigwaho muri iki gihe. Ico kigo kandi canamenyesheje ko hari abakidandaza ibidandazwa byarengeje igihe, aho cane bitandukanye ibinyobwa n'ibiribwa byafashwe biriko biradandazwa kandi byarataye igihe ndetse n'ibindi bikogwa mu buryo budakwije bisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge mu Burundi umunsi wahari ubuziranenge bitegekanijwe kuzohimbazwa ku igenekerezo rya 18 ku kwezi kw'icumi umwaka w'2022 Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika I Kigali
mu Burundi tujya mu Rwanda ho bamwe mu bacuruzi ndetse n'abavugira imiryango y'uburenganzira bwa muntu bamaganye icyemezo cyafashwe n'akarere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba gisaba abanyamahoteli n'abafite utubari bo muri ako karere gukumira abakiriya bambaye mu buryo bukojeje isoni abakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge n'abana bari munsi y'imyaka 18 y'amavuko mugenzi wacu Asumta Kaboye afite inkuru irambuye
Ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi yandikiwe abafite amahoteli, moteri ndetse n'utubari dukorera muri ako karere. Muri iri tangazo, ubuyobozi bw'akarere ka Karongi kari mu burengerazuba bw'igihugu busaba kubahiriza ingingo eshatu ziri mu mabwiriza yatanzwe n'ubu buyobozi. Arizo ko bibujijwe kwakira abantu bose bagaragarwaho n'imyambarire ikojeje isoni kwakira abana bari munsi y'imyaka 18 batari kumwe n'ababyeyi babo no kwirinda kwakira abantu bose abakuru ndetse n'urubyiruko bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'abakunda kugaragarwaho n'ubusinzi ni icyemezo bamwe mu bacuruzi bagaragaje ko kije kubangamira uburenganzira bwabo mu kazi
umuntu ava muri hoteli yaje yambaye makostime ariko yarimanuka agiye kuri plage na hoteli zegereye amazi abikuramo akaba yamanukana uko ashatse kuko nyine agiye ku mazi sinzi no kwajya wamutangira yarayiwawe ngo mutangira ko agiye ku mazi kugeza ubu ngubu nta muntu wakubwira ngo babishyira mu bikorwa gutya uretse kuba ngo kwambara ibirebire nabyo ntabwo bifite mizire kandi nta nubwo abantu bwa hoteli bazubakiye ku benegihugu bazubakira ku bantu benshi b'isi yose harimo kwivanga none umucuruzi nta nubwo afite ibintu byo kudisikasinga n'umukiriya mukiriya mudisikasinga kubaza icyo akeneye nawe umubwira ko gihari ibyo bintu byo kwita kuri komporuto maze rwose ntabwo njye nanjye ndamenya impamvu buriya mwanzuro nk'umuntu
nubwo hari abacuruzi bagaragaza ko gushyira aya mabwiriza mu bikorwa bisa nk'ibidashoboka hari abandi bemeza ko aya mabwiriza agamije gushyigikira umuco nyarwanda
kumira abasinzi abantu bambaye ubusa ibyo byombi n'umuco nyarwanda ntabwo byemewe namba nta kidasanzwe rero kirimo njye mbibona gusa kumuganiriza ukamusobanura n'icyo amabwiriza ateganya kirinda don kumuhutaza umuntu ubona banyweye amatabi wiki aba nigaragaza kenshi mu by'ukuri ntabwo nabyo biba bikwiye mu muco nyarwanda ntabwo rero biba tuba tugomba kugira gute n'igihe ubuyobozi budutekerereje baba butureberera ibyiza
yaba umucuruzi wemera kuyakurikiza yaba uvuga ko bigoranye bose bahuriza ku ngingo ibuza abana batarageza imyaka 18 kwinjira mu kabare batari kumwe n'ababyeyi babo iyi ngingo yo bose bavuga ko bayishyigikiye iyi ngingo kandi isanzwe inanditse mu mategeko y'u Rwanda amwe mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko usibye ingingo ikumira abana mu tubari izindi ziri muri aya mabwiriza zibangamiye uburenganzira bwa muntu Mudakikwa John akorera mu muryango utari uwa leta urengera uburenganzira bwa muntu
kuvuga ko abantu bambaye mu buryo butikwije bangamiye umuco nta gipimo bagenderaho bihamya icya kabiri bimeze ngo abantu bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se bagaragaraho ubusinzi bukabije ibyo nabyo ni ikintu ubundi kigomba gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe bitangaza undi ushobora kwibaza ibyo bihano bizatangwa gute ni ibihe ibihano ku kintu icyo ari cyo cyose bigomba kuba ari ibihano byanditswe bizwi abaturage babizi biri mu igazeti aya matangazo urwego mu rwego rw'akarere by'ukuri ntabwo ari byo aho ngaho ubona hariho ikintu kimeze nk'aho uri kurengera ku nshingano
akarere ka Karongi kashyizeho aya mabwiriza akavuga ko uzayarengaho azabihanirwa ndagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Karongi ngo agire ibindi yongera kuri iri tangazo gusa telefone igendanwa ntiyakunze gucamo gusa ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Bwana Robert Masozero uyobora inteko y'umuco adusubiza mu butumwa yanditse kuri telefone ye mu butumwa yatwoherereje yagize ati kuki bigeraho inzego z'ubuyobozi zigomba gufata ingamba nk'izi buriya ni ukuvuga ngo ibintu biba bitangiye gusa n'ibiteza ikibazo bishobora no kurenga inkombe twe inama tugira barangwa n'iyi myitwarire idahwitse ni ukurangwa iteka n'indangagaciro z'umuco nyarwanda zirimo izo kwiyubaha kwiha agaciro kwitwararika, kutiyandarika, kwanga umugayo, kwanga ikinegu, kwanga iby'urukozasoni, kutireba gusa ngo ubangamire abandi. Iyo habayeho imyitwarire yindi itimakaza izo ndangagaciro, niho usanga habayeho ikibazo, ugasanga inzego zibishinzwe bibaye ngombwa ko zifata ingamba zikarishye. Icyo nicyo twabivugaho. Aka karere ka Karongi kafatiwemo iyi myanzuro ni kamwe mu turere twihariye ahantu hakorerwa ubukerarugendo, kuko gafite ikiyaga cya Kivu gisurwa n'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko.
Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure.
Nikose,
ndakumva.
Ubundi byo numva ngo uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo uburenganzira se nubuwe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko bivugaho, ntabariza he mu byukuri?
Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe.
Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM.
Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda.
Ibihe byiza, mwese mukomeje gukurikira gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. N'umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Seko ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kuba nanjye Doris Mugisha mfatanyije na mugenzi wanjye
Wisabye Christine.
Nige na Roger ni we uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari guhanga bw'ibyuma. Amakuru y'Imisi Christine.
Amakuru yanjye ni meza, nizere ko n'abakunzi bacu bameze neza.
Yego, ndizera bameze neza. Ahubwo se uyu munsi turaganira kuki?
Uyu munsi tugiye kuganira ku burenganzira bwa muntu, aho kenshi ari usanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu butubahirizwa cyangwa se ugasanga umuntu atazi uburenganzira bwe. Niyo mpamvu twabateguriye ku burenganzira bwo kororoka hagati y'umugabo n'umugore.
Bakunzi bacu rero, ntimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi, kuko turumva bamwe mu baturage bo mu karere ka Gatsibo icyo bavuga kuko ba abantu bafunzwe bajya babonana n'abo bashakanye mu buryo bwo kororoka cyangwa se gutera akabariro. Turaza kumva umwe mu muryango wagezweho n'ingaruka ubwo umwe muri bo yari afunzwe akagerwaho n'ingaruka kuko itegeko ryo kororoka hagati y'abashakanye ritubahirizwa. Twumva kandi n'icyo umwe mu banyamategeko abivugaho. Usibye ibyo kandi, turaza kumva ibitekerezo byanyu mwebwe mudukurikiye, ndetse bakunzi b'ikinamicungira mugire, ntimuze gucikwa uyu munsi, turaza kumva gace ka 11. Ntimujye kure, inyikira amajwi zanyu.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 3232 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Kaze na none mu kiganiro ejo cya none, aho turi kuganira ku burenganzira bwa muntu, ariko turibanda ku burenganzira bwo kororoka hagati y'umugabo n'umugore. Aho hari aho usanga umwe mu bagize umuryango afungwa agakatirwa, bityo bikagira ingaruka ku muryango zirimo kutororoka, kuko hano mu gihugu cyacu mu Rwanda batemerera abashakanye mu gihe umwe afunzwe kuba batera akabariro. Ariko hari bimwe mu bihugu nk'Ubufaransa, Canada, Ubuhinde byemerera abafunzwe guhura n'abo bashakanye bagatera akabariro. Ese udukurikiye wumva abantu bafunzwe bajya babonana n'abo bashakanye mu buryo bwo kororoka? Ese ubona bikenewe? Dusangize igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo.
Dutangiye ikiganiro cyacu kigiye kugaruka ku burenganzira bwo kororoka, aho umuntu wese afite ubwo burenganzira kabone n'ubwo yaba afunzwe.
Yego rwose, ingingo ya 16 iri mu masezerano mpuzamahanga arebana n'uburenganzira bwa muntu ivuga ko umuntu wese wujuje imyaka y'ubukure afite uburenganzira bwo gushaka no kugira umuryango. Naho ingingo ya 254 mu itegeko rigenga abantu n'umuryango rivuga ko uburyo bwo kugira umuryango cyangwa kororoka bikorwa hagati y'umugabo n'umugore mu buryo busanzwe cyangwa bwifashishije ikoranabuhanga. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, kaduhere ku buhamya bwa Ngezaho Guhora Jean Bosco utuye mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo. Avuga ko nyuma yaho yafunzwe agakatirwa imyaka 10 yasanze umugore we yarabyaye abana babiri ku bagabo babiri batandukanye. Avuga ko byagize ingaruka cyane cyane zijyanye n'ubukene ndetse no kutizerana. Ni mu buhamya yasangiye mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique. Reka tugumve, turagaruka mu kanya.
Uratangiye utubwire ukuntu wafunzwe.
Nakoze imbeze cyaha cyo gufata umwana w'umukobwa, biba ngombwa ko banjyana nyine kumfunga. Ndagera nyine ubwo barankatira imyaka 10, none narayirangije ubwo naje kuwa kane.
Uje wasanze urugo rumeze rute?
naraje nsanga banyiteguye cyane, abana banyiteguye, ubwo nyine nawe turicara banyereka, nagiye nyine bahita banyereka abana, nabo nsaba ngaba nyine naba ngaba abandi, kubera ko yabyaye umwana umwe niwe nari nzinye mfunze, noneho wa kabiri we sinanabimenye, naje nzi ko ari umwana umwe yabyaye, mpageze nsanga hari undi wa kabiri n'ubundi ntigeze menye, undi we yarireze mbere ndi muri gereza, ampamaga kuri telefoni arirega, ariko ubwo nanone ku wundi ntabyo yamubwiye, reka reka naraje ndamubona gusa abantu babiri, mbona abana banjye babaye barindwi, nari n'abaraga wenda batandatu, ubwo rero bakibanyereka nahise mubaza none se uyu aba bana ise n'umwe, ati reka ati basebe batandukanye ni babiri.
Iyo bitaza kuba ukuntu wakiriwe mu rugo byari kugenda bite?
Njye ntabwo twari kurubanamo, ahubwo njye n'ubundi natekereje ko ngomba kuza mpita ngenda, ariko ndebye abana banjye aho reka mbanze mbane nabo ndebe imibereho yabo ndebe noneho ndebe n'umudamu wanjye n'ikimuvamo, nzamara amezi abiri atatu namumenye.
Kuba yarabyaranye n'abandi bagabo bo hanze ubona byaragize izihe ngaruka ku muryango wawe?
Ibintu bya mbese by'ingaruka ni ukuba gusa umuntu kubyara abana nyine urabyumva nawe ni ibibazo, ntacyo no kubarera nta n'iki, nanjye nabyo nsanga ari ingaruka, ariko kubera n'ubundi n'ubuzima n'iki byose byanga, ubwo nasanze ari gutyo bimeze, gahunda nzifata gutyo, abana mbarira gutyo.
Nta rwikekwe se madamu bafite bitewe n'ukuntu yaguhemukiye?
Rwikekwe aba rufite akumva ko wenda ari ikibazo nzamukoraho cyangwa se bizahinduka, ariko njyewe ku bwanjye nta kibazo ngiye mufitiyeho, naranabimubabariyemo rwose, nawe nabimubwiye nabimubabariyemo, ariko nkamubwira ni rero n'ubundi ziriro ngiye ndagarutse ko wabikoze mfunze, none ndagarutse ugomba gukomeza kwihangana noneho kugira ngo bitazaza wenda ngo hagiye binesha umutwe nsubire muri gereza, njyewe nje mvuye muri gereza nize ibintu byinshi cyane, none rero njye uzanyihanganire tubane mu rugo n'ubundi turere abangaba turikira aho ngaho.
Ubona hagiye itegeko ryemerera abagororwa n'imfungwa kubona nabo bashakanye, hari umusaruro byatanga?
Bose rero itegeko rigiye ryatanga umusaruro, kandi noneho n'ibintu by'intuze by'agahinda n'iki ntabyazamo.
Umusaruro byatanga ni
kuko njyewe umusaruro nabyatanga ni cyiza, nuko njyewe naba ndi kubyana n'umudamu wanjye kandi mfunze none. Cyo kintu cya mbere cy'umusaruro, none nanjye nkazafungurwa mvuga ngo abana nababyanye n'umudamu wanjye kandi mfunze, nta rundi rwikekwe rundi namushyiraho rero nta rugo, ariko kubera ko n'ubundi tuba dufunze nabo bari gutya bigira uko bishakiye, tugomba kugira urwikekwe nta kundi, nawe urumva ko nta kuri byagenda, gusa agahinduka ugatura kwemera ugaceceka, kuko uravuga uti nugenda ukamuvugana none ni gereza, ninza nkavuga ngo wa mugore we aba bana ko ntabahasize, hasiga abana batanu aba nsanze barindwi aba bana wabakuye, uyu ni ukuvuga ngo ni ukubivuga ahita bakubwira ati umugabo yagarutse kunshya ku nkeke bongera abansubiza iriya, ntabwo rero nabikora.
Arakoze cyane ngezaho guhora Jean Bosco utuye mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo guhamya yadusangije, aho yatubwiraga zimwe mu ngaruka zageze ku muryango we kubera yafunzwe, aho afunguwe asanga umugore yasize yarabyaye abandi bana, kandi akagira ati itegeko ryemerera abafunzwe gutera akabariro n'abo bashakanye rishyizwe mu bikorwa mu Rwanda ryabafasha kwirinda urwikekwe hagati y'abashakanye ndetse no kwagura umuryango mu gihe umwe muri bo afunzwe. Dukomeje n'ikiganiro cyacu twumvikiye bamwe mu baturage bo mu karere ka Gatsibo bavuga ku kuba abashakanye mu gihe umwe afunzwe bahabwa akanya bagatera akabariro, gusa hari n'abahamya ko bidakwiye kubaho bishyizweho byasa nk'aho igihano cyorohejwe. Ni mu bitekerezo basangije mugenzi wacu Ishimwe Honore wazengurukije mikuru y'ikiganiro ejo muri aba baturage, reka tubumve.
Nyine ingero ziba zihari nyinshi, ndetse umugabo afunzwe nyine undi ako kanya agahita azana abandi
bagabona, niba akiri mutoya wenda bibaye byiza ko sinzi niba wenda bishoboka kubaha nk'akanya gatoya, hanyuma wenda akareba ko ashobora kuba yavamo wenda afite akana, ubwo urumva bitagira icyo bifasha se?
Nyine iyo wenda wagize ibyago umugabo bakamufunga wenda akamaro nk'iyo myaka itatu cyangwa ibiri, akagaruka agasanga umugore aba yafite abana yabyaye mu iyo myaka cyasa natwite, icyo gihe ntabwo imibanire igenda neza kuko aba yaramuciye inyuma, kwano ugasanga baranatandukanye.
Mu biro urakora ni urugero, niba umuntu afunzwe afite yenda nk'imyaka 30 yenda afunzwe ariho yaragishaka, yenda yateganya kuzabyara abana babiri, abazongera kubyara gihe cy'imyororokereye y'umuryango we ibibuze urumva yakororoka te
wenda insimbura gifungo ku muntu udafite icyaha gikomeye abashe kuba yabonana n'urugo rwe muri icyo kintu cyahafi
none subwo yafunzwe nyine ko ari cyo kibazo nyine nange nakwibaza ubwo uri kumva nyine baba bamushyize igorora kugira ngo bonane n'umugore
ngo niba mfunzwe akaza konsura aho mfungiwe bakamurenganzira tukabonana umugore azamwira ngo cyagiye twabonanye kandi icyo gihe cyo yasamiyemo ngo nimba nindamuka ntashye basanga bya kandi icyo gihe ntaramutenda azitirirwa njyewe kandi ntaramubyaye kubera ko yaje tukabonana ariko sinse mutere nawe fatira hanze urumva ko byaba ari ikibazo
ikintu leta y'u Rwanda nyine yadufasha nubwo wenda umuntu yavuga ngo arafunzwe twebwe nk'umuryango tukajya kumusura tukamwereka yuko turi kumwe turi hafi
nubundi bajya babagenera umunsi cyangwa amasaha bagahura kabiri hanyuma nubundi byarangira gasubira aho bamuteguriye
ya ibintu byari kubibona kugira ngo se yabafunze ntabwo yabafunze
kugira ngo ibyo bicike kubundi umugore ajye gushaka umwana hanze cyangwa umugabo ajye gushaka umwana hanze nuko bajya babahakanya bakabasha guhura
dushimire mugenzi wacu ishimwe honore ndetse na bamwe mu baturage bo mu karere ka Gatsibo kubwo ibitekerezo byiza badusangije bamwe bati basanga leta yakagenya kanya ko kubaka urugo cyangwa gutera akabariro hagati y'abashakanye mu gihe umwe muri bafunzwe by'igihe kirekire bigamije gukumira guca urubyaro ndetse no kwirinda amakimbirane ashamikira ku kuba bamwe basanga bo basize barabyaye hanze ku rundi ruhande bamwe bavuga ko guhabwa uwo mwanya kuri bamwe ngo byabisa no kudaha uburemere igihano cyatanzwe ese udukurikiye wumva abantu bafunzwe bajya babonana n'abo bashakanye mu buryo bwo kororoka
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri 0728 02 82 32 cyangwa se kuri 0778 58 14 11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp
Akenshi muri bimwe mu bihugu byateye imbere nk'Ubufaransa, Canada, Ubuhinde, usanga iyo umwe mu bashakanye afunzwe yemererwa gutera akabariro n'uwo bashakanye kugira ngo itegeko ryo kororoka ryubahirizwe, ariko hano mu Rwanda ntibiremerwa, ariho usanga hari bamwe mu baturage basaba ko ryashyirwaho kugira ngo mu gihe umwe mu muryango afunzwe umuryango we washobora gukomeza kwaguka hanirindwa amakimbirane y'uko wasigaye yabyara hanze. Katwumve icyo umwe mu banyamategeko Nsengiyumva Inosa yumva cyakorwa kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe ni mu kiganiro kigufi yegeranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore katubumve turagaruka mu kanya
iyo urebye neza amabwiriza ya komiseri mukuru wa RCS agenga isurwa n'ifungurwa ry'abagororwa harimo icyo bita gusurwa ariko gusurwa nyine ntago harimo icyo bita konjigo rumu cyangwa se icyo cyumba nyine cyo kuba bahuriramo nyine nibyo byo kuba batera akabariro bikabyabaho ariko mu Rwanda ufunzwe bafunzwe nta bundi burenganzira yemererwa mu bijyanye no muri famiye nkuko biteganywa n'ino ngingo ya 24 kuvuga ngo ntago yemerewe nyine no kuba yahura n'umugore ngo babe batera akabariro hari ibihugu hanze mu magereza nk'umugabo ufunzwe umugore we nyine ahashobora kuba yamusura bagahurira muri yo konjigo rumu
metre haba hari case mwaki saba bagijejeho ibibazo cyangwa se imanza mwaburanishije cyangwa se mwakurikiranye umwe yasanze umugore we yaramuciye inyuma mu gihe yarafunze cyangwa se agasanga hagati y'abashakanye umwe muri bo yaracuze
ntabeshye rwose nta kesi nimwe nzi y'umuntu uraza ngo akereminge avuga ko cyangwa se ngo atange ikirego avuga yuko nyine ngo bamubujije guhura n'umugore wiwe habyo icyo kirego ntacyo turakira
hanyuma se abamubona ari icyuho mu mategeko y'u Rwanda ku buryo nabyo byatekerezwaho abantu bakagira ubwo burenganzira
hari igikwiye gukorwa urumva nyine urumva nko hanze nyine icyo ngicyo baracyiturusha mu mategeko yabo he baturusha ako kantu ka konje go room karamutse kaje no mu Rwanda nyine umugabo akaba yabasha guhura n'umuntu wo bashakanye urumva nyine umuryango ntago wacika umuryango nyarwanda ugakomeza kororoka hanyuma ubwo nabyo urumva nyine byaba ari mu burenganzira imfungwa yaba igiye kongererwa guhabwa hano mu Rwanda urumva rero ku bantu bandika ibijyanye n'icyo twita dissertation ni gap ihari mu mategeko bashobora kwandikaho cyangwa se bashobora gukoraho ubushakashatsi
Arakoze cyane umunyamategeko Nsengiyumva Inosa aho usanga byari bikwiye mu mategeko y'u Rwanda hatekerezwa gutanga uburenganzira bwo kubonana kw'abashakanye mu gihe umwe afunzwe nk'uko mu bihugu bimwe na bimwe bigena icyo cyumba Mwibutsa ko iki ari ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku burenganzira bwa muntu ariko tukaba turi kwibanda ku burenganzira bwo koroka hagati y'abashakanye mu gihe umwe yabafunzwe aho bifuzwa ko nibura abashakanye bashyirwa uburyo bwo gutera akabariro kugira ngo umuryango ube wakororoka hakanirindwa amakimbirane aterwa n'uko warufunzwe arekurwa agasanga uwo bashakanye yarabyaye hanze. Bakunzi bacu tugeze mu mwanya w'ikinamico ngira ngugire aho uyu munsi mugiye gukurikirana gake ka 11. Reka tukumve turagaruka mu kanya.
Ngira ngugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazi imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Ikinamico ngira nkugire muyitegurirwa na Ejo Youth Echo, umuryango w'urubyiruko rwo mu Rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru. Imvira igice cya 11 cy'ikinamico ngira nkugire. Duheruka na Valentine yabaye ibamba yanze kujya ku ishuri ngo abanze yishakemo imbaraga zo kwihanganira bagenzi be bamutuka ngo ni umwana w'umurozi. Rugamba nawe yiyemeje kuzaruka ariko ahoreye Valentine ari Karisa mubuza. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino.
Mana yanjye, ibi nse byabiri he koko? Ubuse mama nabyo yaba yabitaye baho na cyane ko tazi gusoma.
Uri mu bicari? Uri mu bicari?
Ayiwe, urankanze mama. Ntabwo se wagiye cyanzige nkuko wabyise ubivuga.
Ndakubajije ngo uri mu biki? Naho ibyaho nagiye naho ntagiye ntibikureba.
Nari ndimo nireba nako nari ndimo shaka kabusho ka bikenge natayemo hano ejo.
Sinzongere kukubona mu gikarito cyanjye. Uri kumva?
Yego mama.
Umenye ko ariho mbika impapuro zose z'agaciro. Ni naho habitse ibipapuro by'imitungo yacu yose y'iwacu Kongo. Nta wamenya wabona tuzatata tugasubira mu mitungo yacu.
Ahubwo se mama ntibutse. Buriya ntiba harimo za mapuro avurijemo muri umuntu wanjye Kanzayire.
Nazirimo ajya kwiga.
Cyangwa wazijugunye.
Ndavuze ngo jya kwiga ariko. Kandi sinzongera kukubona mu gikarito cy'impapuro zanjye. Uri kumva? Ese ubundi ubwo sizo washakaga nkaba ngutesheje ari? Ubwo sizo?
Jiriberi we. Nazanye bwa bwoko bundi bushya bwa bodabudu herutse kumbaza.
Subiza ibyawe se nyibishaka Karise.
Ntugakintu cyo cyaje ribe. Zana amafaranga ngo ubibicuruzwa.
Ahubwo ntugakintu cyari wowe. Ntunyinjire muri botike kandi ndakusabye Karise.
Urakomeje se koko?
Ndakomeje nyine. Ariko rubanda nk'umuntu atekereza ye. Inkuru yasakaye hose ko muri abarozi none ngo nkomeze nkwijye muri rero. Ubu se umpumanyije se naba nizeze koko?
Utikisha.
Icyo tumvise ni iki se? Ko nzi ko atari njye wa mbere wumvanye inkuru y'uko umugore wari umuroze kazi
ngo ikire
we. Ahubwo mfashije wahita usubira inyuma. Nta wamenya wanabuhera bukamfata.
Yego rata, nkabona abantu bose nari nsanzwe ndanguza aho banyishisha, kumbi n'icyo gihuha cyabahamuye.
Igihuha turabaze de.
Ariko icyambwira uwabisakaje, ubwitonzi bwanjye nabushyira mu mufuka, ubundi tugahangana.
Ntacyo wamutwara
ngo iki
kereko ushaka ko rubanda bavuga ko nyuma yuko muroga wanahohoteye umuntu.
Nibe nawe cyakora umunwa wawe utumye umbwiza ukuri icyo nzira
amanwa.
Kuva mu gitondo abakiriya bampunga, abandi babazanya nimero za mutiji mu mushoramari mugenzi wanyu, ntibatinye no kuzibazanya. Numva kumva impamvu yariyo
barabamenye nyine. Nawe rega nuko wigize umwana ugakabye. Ndi wowe sinabikwirirwa mva no mu rugo.
Nuko urakoze. Icyo nzi cyo uwabivuze wese aribeshya, azashyira amenye ko ari ibihuha.
Mwari muduteze amatwi mu masegonda make, turana tugeze ku isaha ya 12:00. Murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze kandi mwese kubana natwe. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi y'ibiganiro mumaze kumva. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi bacu twafatanyije kubagezaho ibi biganiro, tubifurije amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose. Weekend nziza.